Yalla tas na dëkk yooyu di Sodom ak Gomor.
Ba jant bay fenk, Lot dugg na sawar. Nonu aji sax ji yuree ci asamaan tamarax buy tàkk, muy taw ci kaw Sodom ak Gomor, na ko aji sax ji dogale. Mu dal di tas mboolem dëkki jorga, boole ca nit ña ak gàncax gépp. Waaye naka la soxna Lot ne gees, jëmm ja far soppaliku xorom. Ci ëllëg sa Ibrahima dafa teel a jóg, dem fa mu taxawoon jàkkaarloog aji sax ji. Naka la séntu Sodom ak Gomor ak jorga ba fa mu yem, gis nag saxar suy gillee ci suuf, mel ni saxaru taaluban. Ndaxam bi yàllay tas dëkki jorga, xalaat na Ibrahima ba musal Lot ca dogalam boobee, kérok ba mu tasee dëkk ya Lot daloon.